Lesson 6, Basic Needs. I'm tired.
Ndatopa. Ndatopa.
I'm hungry.
Ndiri. Ndi njala. Ndiri. Ndi njala.
I'm full.
Ndakuta. Ndakuta.
I'm thirsty.
Ndiri ndi ludzu. Ndiri ndi ludzu.
Where is the toilet?
Chimbudzi chiri kuti. Chimbudzi chiri kuti.
I want to drink water.
Ndikufuna kumwa madzi. Ndikufuna kumwa madzi.
I want to sleep.
Ndikufuna kugona. Ndikufuna kugona.
I want to eat.
Ndikufuna kudya. Ndikufuna kudya.
I'm feeling hot.
Ndikumva kutenta. Ndikumva kutenta.
I'm feeling cold.
Ndikumva kuzizira. Ndikumva kuzizira.
Toilet.
Chimbudzi. Chimbudzi.
Shower room.
Bafa. Bafa.
I want to bathe.
Ndikufuna kusamba. Ndikufuna kusamba.
I don't like meat.
Sindi makonda nyama. Sindi makonda nyama.
How do you say blah 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 in Chichewa?
Mumati chiani? Muchichewa. Mumati chiani? Muchichewa.
End of lesson 6.